Gansabu men. Gansabu men. Fila kado iwaima illa porose mezosi watbebe jungo woni union européenne ebarke fondation ironden e kautal fercab e eco lab
min bi hande min jodo ta ko le
daiti ruji tubako hollino dun woni dun yahira kokol kujankeji timu e jarde jaruji bondi yai e wada semme tabaji mode bagiji kujankeji nu hanne semmidiri emu accego numba wudugo hore munu dullere holle gomba dullere ekitego nu on jayi filla majunu jodo todi no arande inde ila wudu ami radio kwa FM mimbusini kolati chala lui lami himbe bati jide mudu noinu sabu mung achiko jong kambe gujankeji be gati seme jaruji bondi demu habaru ngadan unombo kolati jong menu waili golle babira benko acha inde gujankeji fa esukabe kito golle dedo demu kenyitirin fila fila kado waran wa hollai no hinde golle dedo de kanda unjemi yeti mimanti anong e yide en chutoto tauseta kobitenkade embatinoka no edo fila meden kan kolati jon embosinu del keru dar tuden gaumenun acci koko hanne gujankeji esemidini jarde jaruji bondi kan samajun kanko de mosare ila wud radio ko FM don wosi del commune meden keru ketine ko himbe hali
do pamal dan ko acci kujankeji e nyama nyanduji bondi din dugal majun dule dawranego no to tagado dawrantake e wuro bamum dawrantado e wuro no kujigun e dum watta dum e fijoji bondi didon ni to baba batti onanta yon kan no yidi wadilta ko tilal o yan o watta e timako e nyanduji bondi min kan ko jiun dulle darone ko kanu watti hanne sukabe e nyande nyanduji bondi don ni
jiide am mi wawan taw wi wobbe talqa ko no wobbe bodu salari jungunu e wodi ngal ya ta wadangal kuntira be hana to kuntira fa e daga yidanu fa yidana to goto be tawa gaani wobbe willi e mudun nu watta dun dillo e wodi ngal amma do salare mun jungo yottake tokka be wala ngai wat heba yara ko boni heba to goddo ko mudu jaba dun e semme tani goddo majjun to ma be jarefu e bawta wadi dum
kabe ko jiida hokki yaruji semme do hakkatiene do suka fu jiida e wada dum o dawranno hore man suka to dawrani hore mun jaruji bondi yara no ba falme nananta suka nano yarta jaruji bondi di don sai hinno gada ngal mu
duka be tumbati do do munnu inde kolati jom babirabe bo yahaya babirabe yahabe yabe be kandunum be kala gansa bumenu akikoko sukabe be chotti e jude mabbe indullere wattugo mabbe semme num babe gatti semme ba sukaye nun saliba onje gansa majun kanko nyondro belko ila wud radio ko FM do oyey o wadi de tir majun enketintomo
de gureje leedin hanne jaru kambe suka yawnun edum beido nukuje kewal fa e de genil meedi du majjun acci dugal e jamito gacce de diga kambe babirabe au inirabe dun watana e kambe sukaabe
mi tema ya laru sigari daga dubi sapo e didi kon fu ya laru sigani bo wallahi tuudo to nundu ko mi yarani faadu waredu ban an wari happy an gan sabu sigani fiyan e mari wiya mi accani wallahi ton ummake fu baato ceden e lumon o saltong o wiya wallahi mi hetta ceden gan wanto kyan cede fu yarani sigari
dadi mari to du wonno mi waam mi yaade to jamanu getti hawriti mi yi saka saka ngwe yara mi waddu min do foda dara don nun jaba mi foda e sula ko min do etta jaba yarata a do e wali ta hawata gado to nun o dun natita fa bad nati kade du witria to mbake fu mi kede soda nu watte boro mi foda
hande no bidun haliri nonon sukabe kewal kanun timudun tokiri labidi konati jaran amma dum acci hanne e dum bilibe dum sadi sirebe bawata at dudum kambe babirabe be kolla no jarum dugal no suudi nu
gonga num e be jara kam amma be bujjawwa be jara fa be ceda kemi mi paabe be jaafu be jimi dum be jarta jarum mi biyon bo pennu on gono ngabimuna aw kam batiyo min jida ngida jarum mangu min jida on kade
dum o butu e wadoro rafu baddal hakune inne baba e durego fa e famanego e wugo dum dum sukana kunu acce dum yayi e dum tampina dugal inna baba kamin darto ko dim bawin kabidin jaru chatun fatto kambe sukabe
wala ma mino yeraabe min buita hokkugo sukabe ciede baba kan hokkata bibbe ciede amma mino yeraabe suka wala hokkolan lola so a hokkimo o modan mode o sodan baji o yara o wayta e wuro o lawto to baba bati kanawe an inna an bu hokkunomo ta hokkaimo o yaranwa mino yeraabe se min bonita to min bonita sukabe wawata ko don kadaimo sele baba ti e bata an inna e dun nay ma haja banamo o accanu
baginul baddal e pamanul sukabe kanju nu wayli golle de don wonani inna e baba du lawlu jaran kambe sukabe dun 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 waylaki hala hakune inna e baba tan ko bawin kabidin jaru kambe sukabe dun wayli nu hala himbe ginni butu
ko bayno jireng e do filla meden kan kolati waju yobobelu wadididun e kanko Bubaka Hamadu o anudo no handi an kujankeru wailo ala tori ko wiye nyan e ma duniyaru wodi on jeyi kambe bo be baddi baddal ma en albo weli en kettinto kanko yobobelu e Hamadu Bubaka
embali jam do tijo no inema
heja ni wala no pin e ya inde anum Bubakal Damisa Hamadu milati non joni gollo fatto be ciore meri kerume
Hamadu mi hanne subakan da won yame do e jide mada o mi wiete jarubong
e gonga fu jarubong kanu lati jarumu do ni yarata cengo hore mudum annata ko wadata annata halaydi do tutata de hunnugo mum mani ya ha wada golle de hana wadego jonkan ni yara fa hore sotto anna ko wadata anna to yuyi anna to enum
e jide ma do jarubong don me pamud ade ko min me din kaldo woni do wada
ko jarubong asaraji na jonka e tampuriji ko ne wadana der commune men keru e duudi sanne kanta daari hanne sukabe fulbe ko duudi huwarti der bi wetuji be ciottidi dongu mabbe ko tawno hanne jon nay do en tawno babira mabbe accan dum fulbe ciot ma atawan du wobbe acci hanne gan jarubong yerab mu wonda do mudum sukabeji tampi jonka ni ko duudi fu jogaki kade ngal wuro tawan num to be jari fu do hi ko hana ni jonga bi pullo tawre ko kenya pullo anira kano
jo e jide ma no dum fudun no ko lintuda no butu ayi be god babraabe godi nirabe godi monraabe e jide maada golle de hani babiraabe wada do jarubong
golle ko babiraabe sukabe wodi wada joni e inirabe fu fa e mawnirabe mudu hanunu be jodoto nokkure wore illa kambe do joni dirgebe fa e walleji fere fere gondi der e pulaku mede e golito no watta be gurnam pulaku me yeyes be ummo be no dinta kawride be jodo be kokkora kiren joje to kokkoridun joje fu atawan dun nafidum dottijo bo emmino hokka suka mudu yerene do hani yara gurnam mudu yeso yerene do wawata ko wallitidun do jogade tawangal mudun kiya gampulaku tawai jarde bag pulaku tawai yarde banji banji ama hanne to en dari fu kanjun non woni e tampini en sanne do commune men keru
wodi Hamad min nani ka do jide ma to eraji men dum wota wad communicate
to raji ko dum waddata e duudi sanne go taw atawan do wuro kan labi pay fagere kade atawta don nagge atawta gertoga atawta fu go dum fuudu jarde tan en atawan du ha ngabe be do be ko mun sotti kan burata duudugo der e pulaku atawan du fa hanne be do dillobe goddo annata to naati kan burata duudugo atawan du wonobe naata do golle bonde bonde jar ko hana wiye pulaku e anirano kiya do mun
wodi min nani jide maada jon hakkilo ngoy kata ko tini do
hakkilo ko godum elana pulaku leji made en kerudo majum kannum mo fu tinno emmino hoja dabare ngel lo an godudo suka fu tinno da a wajomo a do tijo nun inirawo suka nun dum fu dum tinno e kokkol joje gan ta sutorta fu illato tokkata ton himbe bombe ma tawa we godi don igoraku do igobe bombe to be tokkadum fu to be kebata wajego dum tampinambe kannu hani mo fu emmino dan korimi kan suka korimi kan emmino hokkamo yoyere sutoramo de kikide wadi fu jonnamo wi ay lawol ngol do han a tokka la dum no hani gada ko duniyaru welane ay non no hani dum wadira non non
wodi san mi yetti wadi kade nyalane heere.
Hettintobe Wuddu Radio Pabl FM min getti min manti anon e yiddi Wuddu Radio modon Pabl FM min getti ko kettini do mi wakkati filla kambutu on jaydu no gonda wakkati rene do e kolliting e ko yotto nyawting on jay nde handunu e pamani hore min e kokkati meden hakkiloji demu babirabe kanumbo e kita walita nanana kujankeji.
Gansabu men Gansabu men Fila kado Iwaima Illa Porose Mezosi Watbebe Jungo Woni Inyo European Ebarke Fondation Ironden Ekautal Ferkab Eko Lab